Cal ɓe kana biriji, amma no nawtore nokkure engrais mo nandi lanɗam mbiyeteɗo urée nder faransire. Urée o ɗuni fa hande no jogui sinadre gon mbiyeteɗo azote mo yawi umminde wasango. Calɓe kandu nder mum sinadre o endan no tawe ɗum ndu saabi miɗen duro ko watta himɓe anda no fakka nawtorade calɓe ɗe enden nder deme mumɓe ɓe nafuɗo. Ngam nde en darini ɗo enden leydi Niger, ɗuɗal remoɓe keƴoray ɓe gala du dabaji ko birgina guesa maɓɓe. Ɓe gala fa hande ceede ko sooda engrais birgi jamani di enden. Dalila o enden waddi miɗen mbiya remoɓe nafaro calɓe maɓɓe ɗe enden, fadde maɓɓe rufoyde ɗe, keɓol majje du no hoyi iɗe nafa
wasango.
Noye calɓe ɗe en de kawrama nawtorte?
Calɓe
nder mum no wodi sinadre azote o enden sanne. Misali de en daari to ara salbi na nder jangirde to cukaɓe ɓuuri salboyde dow leydi ndi enden wala ko fuɗa, ngam sinadre o enden no ɗuuɗi sanne nder calɓe ɗe enden. Denne ko ɗum nawtoro calɓe ɗe enden sey to ɗum ɓeydaniɗe ndiyam. Misali litre goto calɓe fuu no ɓeydane ndiyam litre goto, laato o jonke litreji ɗiɗi. Nde toɓama sanne neɗɗo ha jaka ɓeydude ndiyam ɗa enden, amma de ni toɓaka no neɗɗo ɓeyde ndiyam ɗa enden to basale ɗen enden fuu bulan, awre ɗen enden wata.
Calɓe ɗe en neɗɗo no wawi nawtorade ɗe nder guese e nder kaliji funa?
Ayyo, neɗɗo nde watti salati e ko nandi titta no wawi fa hande nawtori calɓe ɗe enden rema. Sani neɗɗo wattataɗe no ɗo kakoli ɗi nde ɗe naati du e haako kon enden nde neɗɗo yarni fuu ɗe ƴuwa, amma ko ɓura hiɗede kan woni e gatte dow leydi ndin enden hadde wasango kon enden. Ɗum ndu watta ko neɗɗo mbaade no ñama haako kon enden no nanta hendu calɓe ɗe.